إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبي تيبغا وتواكم يكو شافيك النبي يوسف عليه الصلاة والسلام توالا بيينغا بغاندا بي بزيو إلتاتا وابو يعقوب عليه الصلاة والسلام لومتوساكو آماولي لي ومورب غايتا قاسمة الظهر amawulire agamenya omugongo amawulire agatali mangu gagumikiriza bebamutegeeza nti omwana we Binyamin naye mu ngeri yemu tebasoboddeko maonaye n'ensonga lwaki tebasoboddeko maonaye ate nayo nnene nnyo eri nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam okubeera nti nno omwana we gwatamanyiimu bwonoonefu omwana we almuqarrabu ilayhi ripooti ezze egamba nti mubbi era yabbye n'abeera nga aziizi w'emisiri yamusigazza wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin wasali alqaryata allati kunna fiha والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون بوبو سبو سامزي مغفتاتا تمومونتو يمسيري أوبا أبوزي كرفانينو جتوزي نيو وإنا لصادقون بنا بجاكو جولي دا إدا باوي أبو جولي زي أبو فاناني دا دارا نغوبو بتوكو ودي إذن إنا لصادقون amazima gali nti tuli baamazima era ekituufu kiri nti baali baamazima mu bigambo byabwe tewali omupango gwonna gwe baali bakoze ku muganda waabwe Binyamin kitaabwe nabbi Yaquub alayhi salaatu wassalaam ensonga eno teyagikkiriza wabula yalaba nga bikwataganye bulungi n'ekyaliwo ku nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaam engeri gye baamutuulirira ne batwala obudde bungi nga bamumatiza n'abagamba nti ntya omwana ono muyinza obutamukomyawo ne balayira ebirayiro bajja mukomyawo era singa omusege guba gumulidde nawo bennyininyini baabafiiriddwa kitaabwe yekasiya abaafiiriddwa n'amukwata n'amubawa kadhalika kwono kyekimu baamutuulirira ne bamunnyonnyola qaalu sanuraawidu anha abaahu wa inna lafaa'iloon tugenda kutuulirira kitaawe tukole kyonna ekisoboka era ne bakikola n'agaana naga lan urusilahu ma'akum hatta ta'tuuni mawthiqan min allah ne balayira ebirayiro lata'tunnani bihi illa an yuhaata bikum kijja kiti okuba nti byonna bikwataganye mu nkwatagana efaanaganako bw'etyo yaabaffe mutabani wange Binyamin yatandika jja okubeera omubbi obubbi yabuyigaddi ithan yabagamba nti bali sawwarat lakum anfusukum amra muyina kye mukoze byonna bye muwoza wadde empoza nnungi naye muyina kye mukoze fasaburun jamil asa allahu an yaatiyani bihim jamia obaolyawo ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala embeera eno gyantuusizzaako omusiiba okuba nti gutuuse waggulu eno ku ntikko bwe guti obaolyawo nsembedde okubeera ng'abaana bange bonna mbafuna omuli nabbi yusufu alayhi assalaatu wassalaamu nabwekityo yasituka n'ava we baali nadda wabbali n'agenda mu maaso n'amaziga agaali gatakutukawo ku ye n'agati ya asafa ala yusufu musiba gwa Binyamin gwakomyawo guli ogwa yusufu ogwali omunene ekiyitiridde kubanga ono waakiri amanyiddwa waali, ali mu buddu takomyewo naye amanyiddwa waali, oba oli awo bwe yeetaaga okumulabako asobola okugenda n'alaba omwana we ali mu buddu n'amubuuzaako n'akomawo. Naye Yusufu yaali luddawa. Wakala ya asafa ala Yusuf wabiyaddat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim, amaaso ge ne gaziba. Omuwarabu waaba anyize ng'ayagala okuganda Allah akuzibye amaaso gat bayyadallahu aynak, Allah akuziba amaaso. Wabiyaddat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim, amaaso ga nabbi Yaqubu ne gaziba olw'obuyitirivu bwennaku. Kadhim ay mumtale alqalb min alhuzni ashadid, omutima gujjudde ennaku empitirivu. Bwe baawulira akyalaajya na Yusufu ne beewuunya ne bagaata Allahi tafta'u tadhkuru Yusufu, wagaana okukkiriza nti Yusufu yafa. Hatta takuna harada au takuna min alhalikin, wenna okenenye oggweddewo buli sawa Yusufu Yusufu Yusufu, lwaki tova ku Yusufu? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, mundeke kubanga siroopera mmwe ebyange byonna mbiroopera Allah subhanahu wataala. Temumpuliranko nga nyimiriza omuntu mulombojjera, niyama okubeera nga nkola assaburu aljamil, fasaburun jamil bimaana sigenda kubeera nga nekola obusolosolo obulaga okubeera nti siri mugumiikiriza. Era ontuyigawo nti amaziga tegatta bugumiikiriza bwa muntu bwafunamu empeera. Yagamba alayhi salatu wassalamu nti inna allaha la yu'adhibu bidamu'il ayn wala bihuzni alqalb walakin yu'adhib bihadha, wa ashara ila lisanihi alayhi salatu wassalamu. Nabi yagamba mahadith ngayogera ku misiba nti inna allaha la yu'adhibu bidamu'il ayn, Allah tabonereza muntu lw'amaziga agakulukuta okuva mu maaso. Ofiriddwa omwana ne bw'okabipipa y'amaziga, amaziga nigakulukuta, omutima munda nga gwakirira gusaala, owulira akapu amaziga nga bwegaguteewulula. Inna allaha la yu'adhibu bidamu'il ayn, Allah tabonereza muntu lw'akulukuta kw'amaziga. Wala bihuzni alqalb, Allah tabonereza muntu nti nno yeekandaze talina bugumiikiriza akoze ate, la omutima okunaku wala tekitta bugumiikiriza abo, tekitta bukkiriza abo, wadde okubukosa, wadde okubuteekako kaddamiji konna, oba kubukkiriza bwennyini okujjula ennyiike mu mutima oba ennaku ku musiba gwonna gw'obeera ofunye. N'amaziga okkulukuta tekirina mutawaana, temugambanga temukaaba temukaaba nga bafiiriddwa, la wabula mubagaane kuba biwoobe, mubagaane kuba biwoobe. Amma ali wali mu nsonda ne bw'omulaba ng'akaaba, mugumye n'ebigambo by'omugumya nabyo, n'ekyo ky'ali mu kukola, okaaba mu ddoboozi eritasituka, ekyo kirina mutawaana. Na bwekityo ekigaanibwa abantu mu misiiba kusitula maloboozi, kulombojja, kwogera byonna biri mu ngeri ereeta commotion mu bantu. Amma mu ngeri y'omuntu okuddaluwa bbali n'akaaba, ekyo tekigaanibwa muntu mu musiiba. Na bwekyo nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yaqub y'embeera gye yalimu. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada aw takuna min alhalikin, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Nabwikityo yagamba batabani be nabalagira baddeyo banonye Yusuf alayhi salatu wassalam, ekitegeeza nti yali mumativu ti nabbi Yusufu gyali. Nabo bwe baalaba ayitiridde okukalambira nabbi Yusufu gyali ebigambo byabatabula kubanga bakimanyi nti Yusufu kituufu kiri nti omusege tegumulyanga, wabula baamutunda. Bakimanyi nti kitaabwe nabbi idhan kyava abagamba nti ya baniya, abange mwe baana bange, idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, musituke mugende munoonye Yusufu ne muganda we. Idhhabu musituke fatahassasu Yusufa, fatahassasu min Yusufa wa akhi, mugende munoonye nabbi Yusufu munoonye ne muganda Binyamin, mugende mbanoonye. Lwaki owokusatu yamuteekako? Olw'ensonga nti ye amanyi n'ekkubo erimukomyawo, waali amanyiddwa, idhan tewali buzibu. ye elimu kwata kubyangu na ye ori agambi bwanti ali mu buddu kitawita na kimatira nti ali mu buddu simmati hunaka munake ddagala nti omwano yo mubbi awulira nti waluwe ekiri yawo ani akimanyi ani akirinako obusobozi Allah yekka yakimanyi akirinako obusobozi ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhi wala tayasu min rawhillah temukutuka kusasira kwa Allah ni mugamba nabbi Yusuf tetukyali tetulimulaba mukimanye mujja kumulaba musuke mugende munonye wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmu alkafirun kubango mtu wafuna despair bwagwamu esubi omutima ne kugwamu esubi au mubiri gunafuwa ni kubere nga tigusobora kora chikuteke dwa kora idhan la tayasu min rawhillah mubere ne hope inzidufu mutima njaba na obo na tujja kuddamu tubafune tubalete mtu ayinza okubuza ekibuzo lwaki nabbi Yaqub yeke nyini nyini tiyasukiramu okubera nti yenyigira mukunonya abaana be yali musajja mukadde ddala mukadde ddala bano basajja bakuru bano basajja bakuru nabwe kitiyonga ababeeranga balina enniya ennungi basobola okutambula mu nsi ne babeeranga bakomyawo abaana bano wanonno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kusezze ekigambo attahassus ya baniya abange mwe baana bange idhhabu mugende fatahassasu mi yusufa wa akhi mululimi oluwarabu attahassus kwe kutafakkada kwe kunonya kwe kunonyereza ku kintu ngochagaza burungi ngochirondola bwa burungi mathalan singa bawo musajja ngo musajja oyo mutima gogo kulaga nti mwetaavu mwavu naye nga waliwo embeera ezimwetolodde eyiziyinza okulaganga atali mwavu kakati oyagala omanyire ddala embeera ye ddala yiriwa musajja mwavu oba si mwavu kubanga olina obusobozi obumuyambako olina obusobozi obumuyambako kati okunoonyereza ku mbeera ye ng'okinoonyereza lwa bulungi lwa kumugasa ekiyitibwa mu lulimi oluwarabu attahassus kwe kunoonyereza ku kintu ng'okyagaza bulungi ng'ekigendererwakyo kirungi kye kigambo nabbi Yaqubu kye yakozesa wano ya baniya abangi mwe baana bange idhhabu mugende fatahassasu min yusuf mugende munonye munonye wano nawali nayenga amakuru mugende munonye okusakinga ate mungeri yemo attahassus amakuru mutule wano obufofofo wano musulenke si wano nawali au ngechigenderwa chamwe kubera nga mufuna baganda bamumba komiyeo amakuru chigenderwa chirunji ekitwa attahassus opposite attahassus nyukuta yechuka muyoka teno jetuliko wano teniko katonyezo waguru jibaita alha kakati wali waluo jim ilika katonyeze akali wansi chichitwa attajassus attajassus kwe kunonyereza ku kintu olwe kigenderwa ekibi ha olwe kigenderwa ekibi chichitwa attajassus wala tajassasu temukettagananga okukettagana olw'ekigenderwa ekibi oketta omuntu ozuule obumogo bwe oketta omuntu osobole okumuloopa oketta omuntu wahakaza ekyo kiri haram mu diini yaffe y'obusiraamu wala tajassasu ne oketta omuntu olw'ekigenderwa ekirungi eyo yettahassus yajuuzu naamu yajuuzu tekiri mu kubuusabuusa kwonna nti ekyo tekirina mutawaana wano Allah chikoseza nga achisa kurulimi wa nabi we owechiti wa Yaqub ya baniya abanyi mubana bangi idhabu mugende fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmu alkafirun nabwechiti ya batuma babere nga batambula baddeyo mugwanga eriye Misiri oba ewantu wonna gye basubira gye bayinza okubeeranga bafuna nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam amakuru muve wakamutambule mutambule mu nsi nga munoonyereza ku mwana wange Yusufu munoonye omwana wange yabulira ruddawa kadhalik musalama gezigo na okubera nga nimukomyawo omwana wange Binyamin. Na wekityo batambula ne baddayo. Wano nno muganda wange wekitibwa. Ebintu bino yezo bila bange ebiri mu wiki emu. Nene dasibu wekityo bwekyali. Bal ba ulama abamunga Ibn Kathir alayhi rahmatullah Abul Fida Ismail ibn Umar Ibn Kathir nanyini tafsiri omumanyifu alayhi rahmatullah alaba antino buliruda ulibako mangawe ili Nabi Yusuf duwaba angalu mazoku itako omwaka uwe nsonga safari yoka okutambula okuva Kanani ogende Misiri etwala miezi okuva Kanani okudayo okuva Misiri okudaye Kanani kadhalik banga dene idhan ebyokule babanga batutte bituko okugwawo babirenga bakomogula ebirala teri kubusa busa nti bayinza kutambula safari enene bwekyo ejjudde o madha tabu ifanagana ko bwekyo okujjako babanga bagenza okwetikira ddala entwalanga nene ddala esobola okubaleetera kumpyo kavalinga di ekiseera ekyomwaka omulamba na bwekityo waitanga kiseera kinene ne bakomawo niwaita ishira nibakomao niwaita ishira nibakomao idhan wano bakomyeo Misri eri Nabi Yusufu alayhi assalatu wassalam mukomao kuguno omurundi bazine ekiragiro kya kitabwe okubeera nti banonya Nabi Yusufu alayhi assalatu wassalam era mungeri yemo banonya muganda wabwe Binyamin era kadhalik babiringa basinkana muganda wabwe omukulu oyo eyasigala mu kitundu kino eky'Emisiri nga yagamba tayinza kuddayo nakamu nakeddagala okubeera nti asinkana kitaawe anamutunulako atya nga takomyewo na mwana we Binyamin na bwekityo baakomawo atunyumiza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala falamma dakhalu alayhi qalu ya ayuha alazizu massana wa ahlana adhur wajina bibida'atin muzjatin fa'awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi المتصدقين نبويشتي وباكمو إلي نبي أويشتي ويوسف عليه الصلاة والسلام ببايي نجرى واري نبا مكورة نبا مقامت يا أيها العزيز وانجي أويشتي والعزيز بكورة مقاندة وابو يوسف عليه الصلاة والسلام مجسيرة كنو تباك مانيانغانتي يا مقاندة وابو يوسف عليه الصلاة والسلام يا أيها العزيز wange gwe al-aziz masana wa ahlana adhur embera etunyegiriza embera etususeko masana wa ahlana adhur embera etususeko embera etunyegiriza balina ensonga ezenjawulo zebali bategeeza mu kigambo ekyo adhur kanyigo ki akamanyi kibalimu eri munsi yaabwe eyekanani okusookera ddala kyekirya ekyamaanyi ekibaleeta okubeera nga bazze okunona ebyokulya ekyokubiri alqilla obwavu obungi mu ngeri emu bwe balina ekyokusatu enjala empitirivu gye balimu gattako n'ekigambo ekyokuna ekyokubeera nti ennaku ebatuulidde ey'okubeera nti nno muganda waabwe Binyamin yasigazibwa al-azizi ono gwe bali mu kwogera naye jukira bamwinamu endowooza ennungi olw'obulongoofu obw'amaanyi bwe bamulabamu era bamanyi nti oba oliawo asobola okubeera nga atandulula omutima n'abeera nga abawa muganda waabwe Binyamin na bwekityo bwe bayingira waali nga Allah bw'atunyumiza baamugamba nti ya ayuha alazizu massana wa ahlana adhur wajina bibida'atin muzjatin fa'awfilana alkayla wa tasaddaq alayna tuze n'obusente buno obusente buno muzijat busente bubi baulamba babwogerako ebigambo ebyenjawulo imma okubeera nti obusente buno bwali butono nnyo kubanga ekigambo muzijat kitegeeza madufua amakulu ekintu ekitali tewali akyagala nga Allah yagamba ti rabbukum allazi yuzji lakum alfulk bwemba ayanje somye bulungi yuzji lakum alfulk Uweshiba Allah subhanahu wa ta'ala bumubeera n'amaato nga gali ku mazzi mu biseera ebyedda amaato tugabangako ziyinge wabula baateekangako ebinaala ebyabeeranga zibbendera empanvu nga waliwo ebika by'empewo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala biyasindikanga okusinziira ku season zezenja uro mathalan abasubuza bavanga mu Arabia ne bajja mu East African coast ebe empewo ezo zabasindikanga bamanya ndikatsige empewo zifuwa zidda ku East Africa ne batambula ni empewo ezo zeze basindika atera mu ngeri yemu bwe babanga bakomawo bali nanga ekisala kyempewo ezidda mu Arabia nezitandika okukunta ne balyoka batandika okutambula. Kakati ng'ebigoye bino empewo kwezikuba nezisindika amaato gano agali wansi agetese ebyamaguzi. Kakyenja kaddemu wano Allah gati Allah wamuyoyo abasindikira amaato agasindika naki n'empewo ezo. Kakati madufua bategeeza ki wajiina bibidaatin muzjat tuzze n'obusente niyo obusente buno butono ddala tebumala kubeera nti nno bugula emmere nga bwe twagigulanga ku mulundi guli. Na wechicho tukusaba okubeera nti nno ensimbi zino zitukuwadde okkiriza otupimire emmere nga bulijjo bw'ogitupimira kyebava muganti fa awfi lana alkaila awfi amakulu beeranga otupimira alkail almawfuu beeranga otuwa ekipimo nga bw'okitupimira luli wadde kuluno obusente butono nnyo wadde kuluno obusente butono nnyo. Ekigambo ekyokubiri ku sente zino kwe kubeera nti zaali sente nga zigasse okubeera nti ntono n'okubeera nti mbi n'okubeera nti nno mbi zaali sente mbi. Okimanyi nti nno ensimbi ezedda bwe zaabanga nkadde obanga zikubiddwa kubiddwamu ebituli n'ebirefaanako bwe bityo nga oluusi omuntu ayinza obutazikkiriza ng'era ensimbi z'olwaleero bw'osingana nga bukutuse kutuseba busibyesibe ne busolutepo hakadha bwe bugaanibwa kakati obusente bwe baaleeta bwali mu nnekya efaanaganako bw'etyo. Ebyo ebigambo ebiri ku kigambo kino ku bidaa muzjat na bwekityo fa awfilana alkaila beera ng'otujjuliza ekipimo kyaffe watasaddaka alaina obeerenga mu ngeri y'emu otusaddaakira. Okusaddaaka kuno baulama nako baakwogerako ebigambo bibiri ekigambo ekisooka kwe kubeera nti nno baamusaba abeerenga abasaasira abawa ekipimo ky'emmere kubanga bavudde wala embeera baginnyonnyodde massana wa ahlana dhurr tuli mu kanyiga k'ekika ekya waggulu tuli mu nnaku ya muganda waffe tuli mu kyeyo ekiyitirivu obwavu butuli bubi n'enjala etususseeko na bwekityo fa awfilana alkaila tusaasire obeerenga otujjuliza imaadha ekipimo nga bulijjo bwakitujjulizanga nga tuleese ensimbi enzijuvu ate ekirala watasaddaka alaina ekigambo ekisooka watasaddaka alaina amakulu ne muganda waffe obeerenga naye omutusaddaakira obeerenga omutuwa. Ekigambo ekyokubiri watasaddaka alaina amakulu ensimbi zino obunafu obuziriko n'obyo obuziriko okubanza fanna bwe zityo abantu amakulu tewali yali badda zitwala okubeera nti ozikkiriza n'ozitwala bakitwala bakiteeka mu kifaananyi nti nno sadaka ajja kuba abasaddaakidde fa awfilana alkaila watasaddaka alaina wano nno waliwo faida nkulu nnyo tujiige mu bulamu bwaffe nga abasiraamu. Omanyi ow'ekitiibwa ayitibwa Mujahid ibn Jabr tuludde nga tumulaba mu tafsiri eno y'omu ku baulama abanene abatafsiri yabuuzibwa ekibuuzo hal yukrah an yaqula arrajulu allahumma tasaddaq alayya kitamwa omuntu okubeera nga gati ayi Allah nkusaba onsaddaakire Allah ajja kutusaddaakira Allah ansaddaakire ayi Allah ansaddaakira ayi Allah tusaddaakire ekintu ekitamwa. Qala na'am nagamba nti ye kitamwa bal baulama bidda ekigambo makruh babanga bategeeza haram babanga bategeeza haram nagamba nti as-sadaqa liman yuridu thawab okusaddaaka kuva mwoyo ayagala empeera kati Allah tayagala mpeera Allah bamusaba busabi ayi Allah nkusaba ompe so si Allah nkusaba onsaddaakire ekigambo kino kitegeere barakallahu fikum fatwa eno ey'omumanyi ow'ekitiibwa ennyo ono Mujahid ibn Jabr nga y'omu ku baulama batabiina eyasoma ku bassahaba y'omu ku baizo Ibn Abbas fatwa eno tujiwe ekitiibwa ekigambo ekyo tukyewale ku lulimi lwaffe Allah ansaddaakira Allah ajja kusaddaaka Allah yansaddaakidde nedda Allah tasaddaaka kubanga assadaka liman yuridu thawab okusaddaaka kuva mwoyo ayagala empeera na bwekityo watasaddaka alaina bino baali babigamba nabi Yusuf alayhi salatu wassalaamu watasaddaka alaina era tukusaba obeerenga otusaddaakira munnange nabbi wa Allah ow'ekitiibwa Yusuf alayhi assalatu wassalaam bwe yawulira ebigambo bino nga biva mu baganda be n'engeri gye bannyonnyoddemu ennaku n'akanyigo akaamaanyi kebalimu ekisooka ekyamaanyi kyebalimu, n'obwavu obuyitirivu bwe balimu, n'obukendeevu bw'emmere, n'akanyigo kitaabwe kaalimu, nabo bennyininnyini kebalimu okubeera nti muganda wa Benyamin takyalabikako. Ekyo nno nga kibamazeeko emirembe ewaka. Kitaabwe ajjula kusaanawo olw'abaana be abagenzi bamuvaako. Bino byonna bwe babinnyonnyola Nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu. Nabbi Yusufu ennaku yamuluma nejjula okumutta, n'alaba nti nno tagwana kubeeranga asingako awo mu kumyumyula ku nsonga gye yaliko ku baganda be bano ekigambo kye baali baamukola emabega. Nabwekityo kyava babuuza ekibuuzo kino ekyabakuba enkyukwe ey'amaanyi mu mitima, ne beewuunya olwewuunya olw'amaanyi. Qaala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Abange, mukyajjukira kye mwakola? Mumanyi kye mwakola muganda wammwe Yusufu ne akhihi ne muganda we id antum jahilun, nga mukola ekikolwa ekitasuubirwa n'akamu n'akeddagala okubeera nga kiva mu bantu abafaanana ngammwe, nga mukikola muganda wammwe omwana wa kitammwe Yusufu? Nga abakola ekintu kino baana bannabbi mulamba, id antum jahilun, jahal eri wantu genda kugiraba nti yeyitibwa jahalu al amal, so si jahal al ilm. Jahal al amal yeeriwa Allah yajogera mu bifo bingi mu Qur'an, innama tauba lilladhina yaamaluna assu'a bijahala bijahala. Jahal yogerwako wano Allah jagamba nti tauba y'omuntu eba yoyo abakoze ekintu nga tamanyi. Kitegeeza omuntu wakola ezambi nga badde alimanyi terikirizibwa? Tauba etekirizibwa? La, tauba ekirizibwa, tauba ekirizibwa. Idhan jahali ki eyogerwako wano? Jahali eyogerwako wano yeyitibwa jahalu al amal. Ibaamu ebintu bisatu. Ekisookera ddala, omuntu waakolera ezambi eryo kad jahila azamatallah, aba tasiriikiridde ku bugulumivu bwa Allah, aba tasiriikiridde ku bugulumivu bwa Allah gwali mu kujeemera. So si kuba ntakimanyi nti kyagenda okukola kikyamu zambi, baali bakimanyi nti bakola kinene ku muganda waabwe Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Yensonga lwaki baakaddara tauba, watakunu min baadihi qauman salihin, bwetumala okukola ezambi lino twenenyeza Allah, baali bakimanyi nti zambi. Naye jahali ki Nabbi Yusufu gyategeeza wano? Ekisooka nga tebasiriikiridde ku bugulumivu bwa Allah gwe bali mu kujeemera mu ekyo. Ekyokubiri, al jahal bihaqarati nafs, omuntu aba tasiriikiridde ku bunyoomoofu bwe n'obusobozi bwa Allah obujjuvu okumukola kyayagadde mu kiseera ekyo nyinnyini kyabeera ajeemeramu Allah, bw'ayagala okumuttira ku kikolwa ekyo. Allahu akbar, soba Allah ataase enkomerero embi, kubanga gye bali Allah baazikiriza nga bali mu kikolwa ekyo, nga bali mu kikolwa ekyo nyinnyini Allah n'abazikiriza. Wala hawla wala quwata illa billah. Tasiga nti singa Allah antwalira wano, tasigire nti singa Allah atte emirimu gyange, singa Allah ansuulako ogubadde gwe sirinaako busobozi, singa Allah ambikula ensi yonna n'aleeta amaaso ne gantuukirako, kubanga byonna ebyo Allah abirinako obusobozi. Kati omuntu bw'akolera ezzambi mu kiseera ekyo, imma mukwenda oba mukubba oba mukutta oba mukukola ki, aba tatadde birowoozo ku bugulumivu bwa Allah, aba tatadde birowoozo ku bunafu bwe. Ekyokusatu, aljahal bi aqibati almaasi, aba tatadde birowoozo ku amaasi okujeemera Allah, enkomerero yaakwo ebibala byakwo aba tabitaddeko birowoozo nti enkomerero kubonaabona mu ntaana, kubonaabona ku mubbaliro, kubonaabona ku siraata, kubonaabona mu muliro, iyadhan billah. Allah aba tasaasidde muddu oyo ng'abadde mukkiriza, kubanga omukkiriza Allah asobola okumusonyiwa bw'aba ayagadde. Naye eno ejahali eri wano. Kati Nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaamu abagamba, hal alimtum, abaffe mujjukira bulungi, ma fa'altum bi Yusufu, ekintu kye mwakola Yusufu, wa akhihi, ne muganda we, id antum jahilun, nga muli bajahala, nga muli bajahala, nga temutadde birowoozo ku kye mukola. Amma Yusufu kye baamukola kyo kimanyiddwa. Kati ate akhihi muganda we, kyo kiki baamukola? Nabbi Yusufu ategeeza ki? Kubanga mu story yonna tetulabawo Allah tatunyumiza kiki baakola muganda we, kiki baali bakola muganda waabwe ono Benyamin. Wabula tujjukira mu bigambo byabwe nga beemulugunya, la Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna, Yusufu ne muganda we bagalu likitafo kusinga fe na bwe kito ne babu amuna ko olukonko ne kike baamukora Allah tekitumimiza wano ne kitegeeza anti nno wali wengeri je bali bambonyabonyamu obengeri je baamuyisanga mu obubi obengeri je baamuborangamu obengeri je baamunakuwazangamu wadde Allah tekitumimiza wano nenga tujitegeela mbigambo ya Nabi Yusuf alayhi as-salatu was-salam hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun abwikito kino chaba kanga nyo nibagamba subhanallah atono Yusuf amutegeddatya qalu kibava mwanu kulegat a innaka la anta Yusuf yibu Yusuf qala ana Yusuf kibava gama tinza Yusuf wa hadha akhi nono ye muganda wange Binyamin gumutira gumuroza anti ali mu mitkono micham yono muganda wange Binyamin kadimanna Allahu alayna wichtibu Allah tuwadde chengira atugasse innahu man yattaqi kubanga mazmadara o yinnati Allah wayasbir nabira mugumikiriza nabira mugumikiriza inna Allah fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin mazmadara wichtibu Allah subhanahu wa ta'ala tabu zampera ya murongosa biligambo Nabi Yusufu alayhi salatu wassalam biyabagamba muchisera kino emikono bakyaji tadde ku mitwe batanga aliridde bewunya okubera nti omusajja ono ye Yusuf bulijjo gwe tujja nga atumanyi bulungi nnyo nga mugumikiriza gye tuli n'atukolera bino byonna nga ye Yusuf gwe twakola ekigambo kiri bakyatangaalidde tebayinza kukikkiriza kikyabalemye okukkiriza nti ono ye Yusuf bwe baamala okumanya nti ono ye muganda waabwe Yusuf alayhi salatu wassalam bagama ntallahi lakadi atharaka Allahu alayna tulayira Allah mazimaddara owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali yakulondo bamuffe nakwesigaliza nakusitula kuffe yakusitula mu al akhlaq al hasana yakusitula mu mpisa ennungi nebitendo ebirungi harisna ala idhlalik fa aballah buli kyonna kye tulinako obusobozi twakikola okubeeranga tukusiranya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana n'abeeranga yagenda maaso n'akusitula owekitiibwa Allah yakusitula kuffe mu mpisa ennungi n'endabika ennungi n'eriziki engazi n'obufuzi n'obwakabaka era mu ngeri y'emu n'akuwa n'obwannabbi wa in kunna lakati'in mazima ddala bulijjo tuli mu nsobi bulijjo tuli mu nsobi bwe kityo bakkiriza nti bulijjo bali mu nsobi okubeera nga baasalawo okwata ekkubo ly'okusiranya muganda waabwe songa ekitiibwa kyonna muganda waabwe kyali badde atuuseeko n'obulungi bwonna muganda waabwe bwe yali badde atuuseeko bwali badde bulungi bwabwe bulungi bwa famire yaabwe naye bali mu nsobi na bwe kityo bakkiriza okusobya kwabwe mu maaso ga Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam ne bakulangirira mu butongole kino kye kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba Nabi Yusuf nga bakyamusudde wali mu luzzi nga bamusuula mu luzzi Allah yamusiza malayika ne yamugamba latu nabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun oli banenya ensonga eno gye bakola mu kiseera kino mu kiseera ekyo bali beera tebategeera nti nno ye gwe Yusufu alayhi salatu wassalam na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala yakituukiriza n'abeeranga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam momenti eno Allah yagimuleetera nga bali mu bunafu obw'ekika ekya waggulu nga bali mu bwetaavu obw'ekika ekya waggulu gyali n'abeeranga yabajjukiza obulyazaamanya bwabwe bwe baamukolako na bwe kityo yabagumya n'abagamba la tasriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin sigenda kubane nyansobi je mwakola okuvorwa lero owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasasire abasonyiwe wa huwa arhamur rahimin mazima ddala ye musasizi asinga abasasizi bonna awe nyine nyine bi idhnillah utugenda okutandikira musomo gwaffe oguddako wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.